Ndipo Yesu ali ndo phunzi lake kupita kokapemphera, iye anawawuza iwo fanizo. Ndipo anati, ine ndine mpesa, ndipo inu anthu muli ngati nthambi zanga. Ndipo Yesu wokulumikizika kwa ine azabala zipatso zochuluka monga chikondi, mtendere komanso chimwemwe. Koma Atate wanga ndiye mlimi. Ndipo yense amene akhala osalumikizika kwa ine adzadulidwa mu mpesawo naponyedwa mmoto. Koma pakuti inu mulikale olumikizika kwa ine, khalanibe olumikizika, ndipo Atate wanga adzakusamalirani inu kuti mubale zipatso zochuluka. Ndipo zonsezi zidzakhala kulemelerwa Mulungu. Koma palibe njira ina yakuti inu mubale zipatso zochuluka, koma pamene mukhala olumikizikabe kwa ine. Ndipo ngati simukhala olumikizika kwa ine, simudzatha kuchita zambiri. Koma pamene mukhala chifupi ndi ine, ndi kumvera komanso kusunga kalikonse kamene ndikuwuzani ine, inu mupemphe kalikonse, ndipo ine ndidzakupatsani inu. Ndipo ndikuwuzani zonsezi, pakuti ndikufuna inu mukhale ndi chimwemwe chochuluka. Ndipo ndikufuna inu mukondane wina ndi nzake monga ine ndinakukondani inu. Ndikutchani inu anzanga chifukwa ndinakululirani kalikonse kamene ndinamva kwa Atate wanga. Sinditchaso inu akapolo anga, chifukwa kapolo samvetsetsa kalikonse kamene mbuye wake achita. Pakuti inu simunandisankha ine, koma ine ndinakusankhani inu, kuti mubale zipatso zochuluka komanso zamuyaya. Pakuti palibe chikondi chopambana cha munthu amene apereka moyo wake kukhala nsembe kwa abwenzi yake. Ndipo inu muli abwenzi anga. Ndipo musadabwe pamene anthu akudani inu, pakuti anayamba kundida ine. Ndipo inu musadabwe, pakuti adziko lapansi, amene ali adziko lapansi, akondedwanso ndi dziko lapansi. Koma dziko likuda iwe, chifukwa ndinakusankha iwe kudzikolo. Ndipo iwe kudzikolo sikwanu. Ndipo inu mudzadutsa muzinthu zowawa, koma khalanibe muntendere. Pakuti ine ndagonjetsa dziko lapansi, ndipo ndagonjetsa uchimo onse.